Downloadi kupitia bulaplay.com.
Nikita Empire.
Ulivokuja tutaliwa. Hista kanasa cheye mbisili kapati. Hewa pene kempena mpena 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 pokina mase ya wana.
Inisa parlonze kiki.
Ulisa wabu. Ulega mbegare. Kipancha mase. Kipancha wapiga visu. Bato.
Babako,
kama usira mina fanya mama najua. Kama usira mina fanya baba najua. Kama usira mina fanya mama najua. Kama usira mina fanya mama najua. Drink it, lordy. Drink it, lordy. Drink it, lordy. Drink it, lordy. Lordy, 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 lordy. Drink it, lordy. Lordy, 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 lordy. Drink it, lordy. Na fanya usira mina mama najua. Kama usira mina fanya baba najua. Kama usira mina fanya pound najua. Kama usira mina tell pound najua. Mama najua. Baba najua. Mama najua, wana nehobua. Piga panga nyenge nyenge kichwa kitumbua. Mama najua, wana najua. Baba najua, wana najua. Piga panga nyenge nyenge kichwa kitumbua.
Afosi ni choko, iba majobo. Afosi ni choko, iba majobo.
Say no.